Iraira janapa.
Iwe boy. Woy urizirasi boy abafyashi bobo kuna bapona na bibi wena wikalapa. Kale wambiro kukutumira mafoni.
Kale.
Na bapona na babatora na kuhospito. Ila ishu abasifai kwa shutira. Ule mwana kwa chopori boy. Foy boy. Ule chitasona. Ule mwira koruze bafyashi bobo.
Ndeka yifu kwa wani.
Ule mwira koruze imapa.
Ah. Tura afena kwanzi boy mfaka.
Mami na papa ta ke news tell it to loka.
Mami na papa ta.
Don't die in mama please osaenda. That's the only time I call you. Deja mi trapo na izanda. Muni baku chaliti, batinda mi mwenesha mokubantu. Chachine umwana kasembe, tamota ileta na pokantu. Funi mbomfe ya masauza nge puenti chakuti chakuti umutengo. Mayo mwale chula inandina kupande shito bola wa mutengo. So I'm here again, wake up mami. Njika tapa kuwako, wake up for me.
Mami na papa ta can you stay little loka.
Mami na papa ta. Don't die in mama please osaenda. Mami na papa ta can you stay little loka.
Mami na papa ta.
Don't die in mama please osaenda. I wanna have a little chat with her. Play around, joke around with her. Not if it ever me foot is her. I'm buying it, she's simuwa usha. Mwale saka shunga ni fyo. Just taking my life. Nivicha ni vera kwa uyu muzimai. Mwashane nko mama tui ine ushumfwa. Ushe kwe na wabashani wewe mfwa.
Set that door down.